Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajaru Tarawri to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sigou jom ñalli sakraɓe heeɗiɓe. Fedde hayeɓe mande moytiki ala haali ndenagu nokku mabɓe ɓe holliti ben wiide ley lewru wotru hipnoji jeɗɗi gaɗa e ley gelle kewɗe cercle Kangaba. Mali dialogue.ml woni ben inde bembal kabaru kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali beta ko ɗum ɗo humpita Bamako ɗo fanda muɗum woni tottude ɓiɓɓe leydi Mali haala. Yambere pak yo ñande alan tati cawantati go mars gila joni ɓe ardiɓe église ŋaji ɗina gonde imadara landule ɗe ɗingudi semme kabaruji amenne hannde kikiɗal jumaɗe noga jeena mars 2024 bisimilla sakraɓe. Hipgoji jon e kaɓorɗe ɓen kewi sanne ley mande nokku gonɗo hirnage Bamako le lewru woturu hipgoji jeɗɗi limta e ley nokkure cercle Kangaba. Fedde lollinde grand forum mande woytiki ɗiɗo bonnodaji tirusi en ɓen e ley communiqué jeune ɓe ne ndaro lamkoɓe wontande kabaru muɗum hakkillo Moussa Mali Soko wonkoɓen kadi fosama Ousmane Yalibouli e Alsisi.
Hippogol caguitigol wadde waɗi sappo e jeego lewru mars ndu fewde e d'accord e duanier e wonɓe banankoro ley cercle Kangaba e wi Modibo Magasuba jangguino gonɗo e foftere yimɓe puɗɗiti golleji mumɓen deƴere warti ko seedi wiide
yimɓele kippiɓe duwan banankoro kaɓorɗe tedduɗe jogino balɗe ɗiɗi caggal golle mabɓe o ka yimɓe gomɓele nokku o kañum en ka fuu hakkillaji muɗum en ana wurojino ga immadaraji donson komɓele nokku o ka latike sababu wartirde toon deƴere homo fuu ana hinni haaji muɗum tawede kulol seeɗa ka ana wondi matede guite mabɓe fuu.
Comité darontoɗo no tiɗalla heɓinete jogle fedde ɓe noddiri garam forum dimande joyini ɗum dow gollidal baale goɗɗe gonɗe ley manderi ndi. O comité daranoto yalla gollidal ana waɗa hakkunde manggal paɗen e jamare nde. Mamadou Moussa Traoré hoorejo o comité.
Le grand forum
oɗo bato mawɗo ɗati kanɗi jokkede fuɗɗiri tafum mbiɗe gondi gollidide kanankoɓe nokku o ɓuuri fuu maire enɓe dabreji anniyaɗi ɓamdede jokolɓele on ɗo nokku latike sababu joinde fedde garore wadde immadaraji mawɗi ley hen ɗati garoji fa jokkeɗi so gonga o wona ko newi
très complexe.
Fedde grand forum dimande ana data e jamare nde waltininde hakkillaji muɓen tino dungolide e manggal paɗen yalla ndenago an heeɓe
sakkere waltude hakkillaji ma dukka barame bagma bembe am Facebook ad X on Twitter kiɗɗo o hankasen mbiyan kabaru kartidal hakkunde ɓeɗli Mali heeɓi mbiyan bembal ineɗa woni 3w.malidialogue.ml mais no ɗum ɗo humpitama beta ko to CCB Bamako yalla kaldegal na fewa keɗen mbiyan hoorejo neɗo fedde Ousmane Issoufou Mayga ko hanni Alsisi keɗe mbiyata ko hanni Mahamadou Babacounta keno fastango Alsisi
on garam hokkede dewte fuu ko kasindinɗon e muɗum yalla malinkoɓe goto goto muɗum en fuu heɓa joddo halda tawa wala fuu natuɗo hakkunde mabɓe ɓe kollita ɗati kanɗi jokkede yalla dabre kantiɗi garoji fa yuɓɓeɗi ana heeɓa hollitede kanakoɓe e leydi amen ndi fa kamɓe ɗu ɓe keeɓa naɓuɗa e leydi amen ndi eɗo lawol lobbol gonga tiɗɗalaji kewɗi ka ana hem yimɓe ana sikkiti ga ɗo yo wakkati e juuɗe malinkoɓe fuu ittude sikka e muɗum hollitidde hoɗi woni ko yiɗani leydi muɗum ndeɗo fedde le lewru timike haalaji ɗi ɗiɗo batuji warta waɗede bangal muɗum fa leydi amen ndi tiɗɗalaji ɗi wondi fewde muɗum ɗi ana iwa ley hen
notre pays.
Chrétien ɓe anala ndini lam yambinde pak ñande ala cawatade go mars 2024 men alhaali tiɗala lendi kañe ɓen taccugol kural tawa fuf ɓen pelliti hinade ndeɗo yambere keddana ko ɓen dallaycha walt imfa heɓene ɗo fositango Alsisi.
Bamako ɗo fayettole kedde leydi ndi fuu ardo em cuuɗi église ŋaji gonɗi le leydi amen ndi ana wondi wadde immadaraji ɗi wawi fuu banggal yambingol julde mum em pak ɓe kolliti wiide dabereji ɗi ka fuu fi hama fa timmi noon hollitiri wiide kanko pasteur Sibdig Aga Iglayat o ardo fedde ne noddirta institut théologique pastoral des assemblées de Dieu Mouriba Bougoutou.
La PAC cette année
pakki o hitani hikka ana waɗale wakkati mo taigol kuram heewi muɗum sanne ga tawede majjum fuu immadaraji mawɗi kañum kana wondi waɗede yalla julde nde ana heeɓa waɗire no woɗiri duwa uji yoram waɗede min gara mi kaltana yimɓe kongol Allah yalla ɓe paama mi kaltanam ɓe du hoɗum woni pakku e hoore chrétien en gomɓele leydi amen ndi kañum en du holiti wiide ana wondi wadde ko wawi fuu fa landina neɗo julde haya yoga e mabɓe ya holiti wiide tiddal anay mu'em san hitane hikka
les enfants ont déjà
suka be fayto rewbe ka fu hibi ngedu mu'em senegal to nyanden aljumare labune na du tiddinene mi mu'inam chobbal ko mi dokkata yimbe fami kolita wiire korka amem timmi hitane hikka ka tiddal o darnu mudum mata masan edo landinangol amem fewde e pakke
sur la préparation
mi tintinde tan wiide le julde mabbe de do wuji kewudi be ngarta wadde le chuude eglise ji mabbe di
kikid alal bare nden ben warata tamede chapon en jo malinkobe gondobe tamra setana bobbe rewbe sukabe en nati bamako do den yelana be doro famu do so be do fuf tamra set wonno lili alangeri yelana be doro famu do ko war mudum mamadou lamine ban gollo goto ardibe ben fedde humande malinkobe gondobe tiagal won ko hanni intal ak billal kedan foistango arsisi
nous avons accueilli ça
yimbe le tamde le chapon nay jenayum malinkobe urbe tamna raset lili algeri woni be mi jabbiti bamako kodo le hakkunde mabbe ana rewbe chapantati e jeegom chapannaye jeegom wobbe e sukabe on do nyaloma goto kenyen won yimbel wobbe mi jabbiti er algeri be ngardi yimbel chapannaye on be marta nogay lewru fevrier nu yimbel temdere chapanjoye jeegom wari nogay didi lewru wotoru ndu yimbel temdere tatom wari sa hawlintin be fu adad mabbe ana wara temennaye chapannaye jeenayum yimbel be mi bismi bamako do
e tan faka bas suko ben nati juude lam o ko nyandi alal bare yabbiende ben no hultan wiide wadi rafinidi fewde e leedindi den no mitan wiide nyandal tan no ga juu mars woni ko sar suru sarja woni beji noddi mo den no sargol mako sartama nyande jeegom me 2024
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba muɗum ittira leyleyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Yotere meɗen hertande o noon palla hannde ana yowi dow kabaru ben puƴƴe kuɓɓu gon yiruɗe sanne wattu ben oɗo wattu kuɓɓu o ndenno bamakoɗo kañ kadi leydi ndi yimɓele heɓe sifke dow kabaru muɗum keɗɗan e fastango Al-Sisi.
C'est une maladie contagieuse.
Oh, on a un bail tout autre noyé. Mais t'as qui mis tout sucre à behéobe. Gaffe, gouttoka, on fait pas illégal les ando. On a un mail une langue de sucre à behéobe. On a un heavy wound de child inéclosanne. Perma ganat one kuchode mi pharmacie. Songatu mi endiam. L'autre mi bedu. Kasendo mi na bi be pharmacie to mi peso ibe yalla be keba dar de sar de ordo nyau. Mi kajolo dongomi. Nyau puye de wulare satune sabi binta sucre à behuri heobe. Ode ko nangata nga o nanga mawbe dum chafaje tuba ko be buri bangal sawdo o do nyaw burde chafaje balebe goddube cuudi dogotoroji di an haani wadde ko wayi fu yalla ana battodi fa pesa sukabe mu em yure o do nyaw segudo nyaw o kana wondi jalaade san sukabe am medino hebude o do nyaw perma ganati choodumi pharmacie so loti min be dum
wutino aka jaw farla ne afrake no tugu
bangal no mudi kabaruji amen ne do yontere intal ak bilal won ko hawrintini ke do fistango Al-Sisi
min puddiran kabaruji amen di e halde hala yottagol kamioji chapan joy kewdi ngure pep di mangal padem arduino alal bare nogay jiddi lewru marsundu menaka di don ngureji waram jensede ele lumo ngalorande fu lebbi kewdi chagal ko kulne de yimbe hasindine mudum kan wuti yede le lumo ngo on do kabaru ka weli san yimbe le gombe le nokku o so min jaar yaso faham e kabaruji amen di min kalam hala yambingol talatare nogay jeegom lewru mars yiti mawure chapan tati e tatoba ima daraji mawdi di malinkobe wadi lati sababu hippitide lamu kanko general Moussa Traoré odo nyaloma yo wakati micitade yimbelle be yonkiji mu em heddi ele ima daraji noga jeegom lewru mars 1991 nyaloma o yo wakati du yawtade ko heddi wadede kanye ko heba bangal demokrasi le leedi amendi min timiniran kabaruji amendi e halde hala titala mawdo mo yimbelle ngombe le cercle massina ana le region sigu wondi fewde mudum kabaruji keballe nuko o holiti wiire e gugol yimbe no heewiri latike sababu wadde imuji le nokku o tay wakkati mudum waray cuudi le koliji kewdi le uddi le nokku o
sakam pawi do katene ka warujum hande mission tarba sartu mutade bangal viamo 37321 mais on jeddu application su tamnyu bangal play store o sede yotra meden magazine
ngade hakille nyaw menajit matama le leedi meden mali
humani be cellal ana daabe yimbe ngattana hakkille di sifaaji wulaare taldi yorde daane utande fofande suka kanyum e majjude hakkille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu ndu badi dum
nyaw menejit ana naboro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu idum waylitoro bangal doyru kan e illari
neddo fu jawande yottare suudu doktoror odo nyaw an lato dum sabab moddo pikkiri mundu ana wodi ko wawi sakkade odo nyaw menejit ana warredu mere
yo bataki iurando en studio tamani e do gollidal ministere humani ne cellal
sakabe yotere meden jande yu kabaru kebe hana wuri an jowi dundu ko wiyete paysage do mogla jaboto so yoba kalis denno do nuku idan kewi le mali mbara no gay denno dum do fuf ben yu bangal sey ben yalta do ni wattu 2008 yelen bedro famu kedan ko Musa Malli sugo hebani do fastango min e alcc un kirijam transporteur be holiti sifaji yobugol kalisi kala notorgol péage o ka non chauffeur mobilaji transport di goytike rafitike nokuji yogaji ido postungaji di kadana isaka jakite joko horejo syndicat en donobe mobilaji transport li mali e tiagal mali centre wi
on s'était mis d'accord là dessus
mi kawrino do hem miide homo fu yobana essieu mobile mudum goto goto fu gudebe sapo do won so mobile mawdo wadi jami garmi do lawongol koyde kewde o yoɓam temetati debe sappo yaɓɓagol makko fuu sotramagaji ɗi debe sappo yoɓata e essieu muɗum fuu ɗum ana hawra e buɗ temdere sefa wattu fuu no ɓe ƴaɓɓi mobileji personnel ŋaji ɗi temdere fayetto bengaji ɗi pinegaji sappo woni muɗum ɗiɗu temdere debe sappo yoɓata wakkati fuu so ɗi ƴaɓɓike huncande hoore golleji pawiɗe haybude ɗati ɗi ka wona hunde newinde fewi transporteur en ɓe hoore ana
jaɓaniɗumjawdi
ɗi heɓata le pagaji mali na famtani mu ingol dati di no holtiri horajo gulir region kay maninde dati wadele yewtere grand dialogue jotomani to kay ton wattu novembre jabirindu e wi Mustafa Sissoko an hani kbar mudun no yewte
woni abi piage la piage
be an hala sanne hala kalti piage o heeta lamu kay o jati sako lendi malini fu wattu war no no piage naji di miliardi di e miloji tendere sefana wauno hebede mudun ko mu fecere ni do jawri fu e le golle péage oni watteteno ko woni yoɓude ka e huncande hoore ndenagum ɓel gollo ɗo tumɓe ndiɗo jawdi ka darde muɗum ana fanɗi sanne mumtingol laawi ɗi hande ka immadaraji ni hano waɗele fa gollal ngal ƴewte saabu wattu waɗinono gollonoɓe tumɓe hewno sanne leydi amen ndi fuu postgaji noga e ɗiɗi péage wonto yimɓere temeɗe jeyo won golloɓe le majji nardanoma compagnie transport en ɓe ɗum ɓamatti kemuɗum péage lewru lebbi ɗiɗi na ɗum hitane ɗum ana yaafina golle kalsi keɓeteɗo
Musaka Ubasi tawene malikoɓe yogaɓe na goyto alhaali ɗati ɗi hono no wurri ɗattol kay Bamako keɗɗanna lakami dugure o goto e guɓol je suis le route de kay goytingal kabaru muɗum
kay sirako a dowlente maasi
lawol Bamako kay ka boni fa ƴaɓɓiti sa ɓettike poste péage kay o tam fa no jottotoɗa to jaata jonka serti e jaam arande lawol kay Bamako ere ngaji sappo e ɗiɗi yimɓe waɗannoɗo maggol nga hande ka ñalama kiɓɓo gattaɗo lawol ngol dawoɓe ana tampi sanne ɗum saabi so mine sukaɓe jokkolɓe min gaɗi immadaraji lela ɗati ɗi ana heɓa heɗintinede laamu kayo min puɗɗi ɗum ilal hitande 2018 miɗen gaɗa noddamo fewde kanankoɓe leydi amen ndi fewre
majjum
kanko dukke keɓe Oumar Bitti Bali micini wiide jawdi heɓeteɗi e péage ŋaji ɗi no hani nawtorede e le moƴingol ɗati ɗi dada laamukoɓeɓe huncande hoore kabaru muɗum yalla gollirde nde na nafa yirwere keɓɓal leydi ndi
o ana windi e usuluji nangueteɗi le leydi amen ndi darde muɗum woni huncande hoore naɓure yeeso golleji ɗati fayetto haybugol majji lawol lobbol darde muɗum ana moni sande do keɓal leydi lawol so moƴƴa leydi keɓal muɗum a tawan caggal tan yarta ɗiɗum wawi latade sababuɗo waddude kasaraji kewɗi fa golle ɗati ɗi heɓa huncanede hoore hina yuruku yuruku gonɗo ele péage ngaji ɗi haaɓe poste ngaji ɗi kuncanoɓe hoore ndenagu yimɓel golloɓe tumɓe ana hani ko jogane hakkille
il faut des contrôles spontanés
e wi kamɓe golloɓe péage ŋaji ɗi ɗiɗo service ji ɗi naɓɓilli e gollirde lollirde fond d' entretien routier FER humnide jogola jawdi hande natude e mo intingol ɗati ɗi